waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
inaad hubiso in ilmahaaga aad tallaasho waxay ka difaacaysaa cudurro. waxaad sidoo kale ka faa'iidaya dadka kale si xanuunkaasi uusan ugu fidin, sidaas waxaa sheegay khubarada arrimaha tallaalka. tallaalada carruurta laga rabo dalalku waa ay ku kala duwan yihiin. Australiana, dowladda federaalku waxay leedahay siyaasad loo yaqaan no jab no pay, oo macnaheedu yahay haddaadan tallaalin carruurta lacag laguma siinayo. gobolladuna waxay leeyihiin siyaasad loo yaqaan no jab no play, oo macnaheedu yahay in haddii aadan tallaalin carruurta aysan carruurtaadu tegayn xarumaha lagu xanaaneeya carruurta ama iskuullada. waxaa maamula arrimaha tallaalka National Immunization Program ama barnaamijka tallaalka qaran. inkastoo siyaasadaha tallaalka carruurtu ay kala duwan yihiin, sababaha caafimaad ee ka dambeeya adduunka waa uu ka midaysan yahay. barnaamijyada tallaalka waxaa looga dan leeyahay in carruurta looga difaaco dhibaatada ka dhasha cudurrada faafa. waxaa lagu qiyaasay in tallaalka la'aantiis shantii carruur ahba mid uu dhimanayo inta uu weli carruurta yahay, iyagoo u dhimanaya cudurro aan bulshada sidaas ugu badnayn. Kathy Atwell waa professorad ka tirsan jaamacadda West Australia kuna takhasustay siyaasadaha tallaalka carruurta. waxay sharaxaysaa in xiriirka u dhexeeya tallaalka iyo faafka cuduradu ay tahay sababta tallaalku u noqday siyaasad dowladeed.
Key reason I think that it becomes such an important business of government to vaccinate people and that
sababta ugu weyn sidaan aaminsanahay waa inay noqotay arrin muhiim u ah dowladda inay dadkeeda tallaasho, ayna tahay arrin bulshada muhiim u ah. sababtuna waxay tahay in tallaalka dadka kale ay saameynayso in cuduradu nagu dhacaan. marka haddii dad badan ka tallaalan yihiin matalan jadeecada, haddii 95% dadku ka tallaalan yihiin jadeecada, markaas jadeecadu kugu dhicmayso. laakiin haddii tiradu intaas ay ka yar tahay, jadeecadu way ku faafi kartaa bulshada, ayay tiri. professorad Atwell ayaa intaas ku dartay in barnaamijyada tallaalada carruurtu ay sidoo kale difaacaan dadka kale in cudurrada daranay ay ku dhacaan. waxaana ka mid a dadkaasi tallaaladu ay difaacayaan carruurta yaryar ee markaas dhalatay, dadka waaweyn ee difaaca jirkoodu uu liito, iyo carruurta laga daaweynaya kansarka. professor Philip Britton wuxuu ka shaqeeyaa caafimaadka carruurta iyo dhallinyarada, wuxuuna ka tirsan yahay jaamacadda Sydney. wuxuu sheegay in barnaamijyada tallaalku ay yihiin kuwo aad u ballaaran oo carruurta looga difaaco cudurrada caadiyan ku dhici jiray welina carruurta ku dhaca qaybo ka mida adduunka. cuduradaas waxaa ka mid a jadeecada, teetanada iyo jixdheerta. marka xataa 20 uun ka hor waxaa jiray caabuq shuban xun ku ridi jiray carruurta, kaasoo la oran jiray rotavirus. hadda kaas carruurta waa laga tallaalaa. sidoo kale cuduro ay ka mid yihiin busbuska oo carruurta oo dhan ku dhici jiray, oo qaarkood aad markaasi ugu xanuunsan jireen, hadda waa laga tallaalaa, ayuu yidhi. iyadoo la raacayo barnaamijka tallaalka qaran, wasaaradda caafimaadka ayaa jadwal u samaysay tallaalka carruurta iyo dhallinyarada ilaa 20 ah, waana lacag la'aan. dhammaan tallaaladaas uu barnaamijku maalgeliyo waxaa lagu xiraa lacagaha dowladdu bixiso, sida lagu qoray siyaasadda dowladda federaalka ee la yidhaahdo no jab no pay. tan ayaa macnaheedu yahay in waalidka laga doonayo inay raacaan jadwalka tallaalka qaran oo ay carruurtooda tallaalaan si ay xaq ugu yeeshaan lacagaha xanaanaynta carruurta. Justin Bott wuxuu wararka bulshada u qaabilsan yahay una shaqeeyaa hay-adda Services Australia oo iyadu maamusha lacagaha dowladdu ay bixiso. waxa uu sharaxayaa sida tallaalka iyo lacagahaas la isugu xiro.
So Services Australia actually can't pay part of the family tax benefit or childcare subsidy if a child has not.
marka Services Australia ma bixin karto qaybo ka mid a lacagaha qoyska la siiyo iyo kuwa lagu kabo xanaanaynta carruurta haddii aan ilmaha la tallaalin, taasoo macnaheedu yahay inaan lacag lagu siinayn marka ugu horreysa oo aad dalbato lacagtaasi, ama la joojinayo haddii aadan jadwalkii tallaalka raacin. uma baahnid inaad cadeymaha tallaalka caruurta tusto Service Australia sababtoo ah macluumaadkaas way haystaan marka aad lacagta ka codsanayso. Waa kan mar kale Mr. Bott.
The way that we keep a track of that is that you may have noticed that when you apply for the family tax benefit or the childcare subsidy.
Sida aan ula soconno waa in sidaad ogtahayba marka aad codsato lacagaha qoyska ama kabitaanka qarashaadka xanaanada caruurta in lagu weydiinayo lambarka Medicare-ka ee ilmaha. Waxaan kala soconaa Medicare-ka oo maamula hay'adda diiwaangelinta talaalka Australia. Waxaan arki karnaa in ilmuhu raacayo jadwalkii talaalka sidii loogu talagalay, markaas ayaana lacagta bixinaa. Australian Immunisation Register ama diiwaanka talaalka Australia waa goob lagu kaydiyo dhammaan macluumaadka talaalada dalkan Australia. Diiwaanadaasna waxay toos ugu xiran yihiin Medicare-ka qofka, waxaana wax ka bedeli kara oo keliya ama macluumaad gelin kara talaal bixiye la aqoonsan yahay sida dhakhtarka xaafadda ama GP-ga ama rugaha caafimaadka bulshada ee xaafadahaaga. Laakiin maxaa dhacaya haddii ilmahaaga lagu soo talaalay dal kale oo dibadda ah? Mr. Pott ayaa sharaxaya sida nidaamku u shaqeynayo markaasi.
If you've got the evidence and the documents about that, then all you need to do is take that evidence with you when you go to your...
Haddii dokumenti ama cadeymo aad haysato, waxaad u tegi kartaa dhakhtarkaaga ama qofka caadiyan ku talaala caruurta. Marka inta ay macluumaadka ka qaadaan ayay gelinayaan diiwaanka talaalka qaran. Haddii aadan cadeymo haysana, la hadal dhakhtarka, isaga ayaana ku tilmaamaya wixii aad samayn lahayd markaasi. Haddii dokumentiga caruurta ee talaalkooda dalka dibadda isa uu ku qoran yahay luqad aan af English ahayn, Service Australia ayaa ku turjumaysa. Siyaasadaha talaalka ee No Chab No Pay waxaa lagu fuliyaa adeegyada xanaaneynta caruurta iyo bilowga waxbarashada caruurta. Waalidku waa inay eegaan siyaasadaha ka jira gobolka ay degan yihiin maadaama siyaasaduhu ay kala duwanaan karaan. Professor Atwell ayaa sawir guud ka bixinaysa.
The states that have the No Jab No Pay policies, which include Western Australia, Victoria, New South Wales and South Australia, those four.
Gobollada leh siyaasadaha No Jab No Pay waxaa ka mid ah West Australia, Victoria, New South Wales iyo South Australia. Afartaas gobol waxay leeyihiin siyaasada isku mid ah oo ah inay tahay inaad keento taariikhda talaalka caruurta si aad ilmaha ugu qorto xarumaha xanaaneeya ama iskuulada, ama aad keento cadeymo muujinaya in laga dhaafay ama laga cafiyey talaalka. Marka laga eego dhanka caafimaad ahaan, waxaa jira kaysas aan ku habboonayn ilmaha in la talaalo. Professor Britton ayaa sharaxaya.
Two classical reasons are: one, you've had a severe allergic type reaction to a vaccine in the past. Another classical example is some.
Labada sababood ee ugu badan waa in ilmuhu allergic xun ka qaadayo talaalka oo uu ku xanuunsanayo. Tan labaadna waa in ilmuhu difaac jirkiisu uu liito sababtoo ah awood uma leh in jirkoodu uu talaalka la falgalo ama aqbalo. Waxaa shuruudo adag lala xiriiriyaa qofka laga dhaafayo talaalka, waxaana qiimeynta samayn kara oo keliya talaal bixiyaa la aqoonsan yahay oo xaqiijin kara in ilmaha laga dayn karo talaalka. Professor Atwell ayaa sheegaysa in waalidka walaaca ka qaba talaalka caruurtooda ama su'aalo ka qaba ay eegi karaan macluumaadka badan ee cadeymaha leh ee ku jira Sharing Knowledge About Immunization website-ka la yiraahdo ama SKAI. Waxaa sidoo kale aad la tashan kartaa xirfadla caafimaad sida dhakhtarka xaafadaada ama xataa goobo caafimaad oo ku takhasusay arrimaha talaalka.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.